Kulembeze wegwanga lino Uganda Yoweri Kaguta Museveni yazemu okujukiza banna Uganda nti ekimbe ekirumala bantu ekya Ebola kizemu okusasanira ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo kwe kusaba banna Uganda okutandika okunnyikiza oyo kaweefube awamu n'enkola ezaateekebwawo okwetangira obulwadde buno. Mu nkola zino mulimu enkola ey'okunaabanga mu ngalo buli kaseera, abantu obuteekwata mu ngalo awamu n'okwekoonaganyako emibiri naddala nga bali mu kifo eky'olukale. Okusinziira ku kiwandiiko ate n'obubaka obufulumiziddwa okuva eri ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga, kitegeerekese nti obulwadde bwa Ebola kaakano bwakamaamira mu Uganda abantu basatu balambirira, naye nga waliwo okutya nti bwandibanga bwasasanirako ne mu bitundu ebirala. Obolyawo gavumenti gyetannaba kumanya bannayuganda nga nabo ekimbe kyabayoola dda.
Nyamutakyena oyo tole abaali sibakwatako nze. Ebola, fortunately Ebola is not like corona. Corona was very dangerous because it was spreading through breathing. Ebola doesn't to go through breathing, but it goes through contact. Greeting, hugging, what do you have? There's a danger. Yeah, I don't have a budget for sickness. But if I had been sick, how would I have done all these things in the last 65 years? So please, set an example. There's a big problem now in Congo. Here, this, everybody stop the shaking of hands and all this. And Corona, this Ebola first.